Siku ya tatu tangu ni mjue, ila ananifanya moyo ukue. Bandama nafsi vinisumbue, ananifanya moyo umie. Inamana navolalama ye haoni, anitazamia tausoni, na kwenye ndoto ye hakomi. Shazama kanipofusha zangu mboni, hata wengine siwaoni, mtoto wa mama fulani. Anasema kashawaiwa, nami moyo wangu kwake nishautoa. Anasema kashawaiwa, nami moyo wangu kwake nishautoa. Biti titi 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 titi. Chizi kwako paka wananitakisha, tani kila la mwenzako na hisi kama unaniita. Anasema kashawaiwa, ami moyo wangu kwake nishautua. Anasema kashawaiwa, nami moyo wangu kwake nishautua. Anasema kashawaiwa, nami moyo wangu kwake nishautua.